zitumenyeshe ku rugendo rushize dore ibizazane n'imitego y'umwanzi irakaze ijoro tugendamo data twiyoborere twizeye kuzagerayo amahoro
Vandimwe wicogora Yesu arahari ngo agukize shika mukenyere ukomere turwane buheruka dufite ingabe dukindira ntidutaze kunanirwa bo bahatukitahira imuhira